chika livile geto na kachakaza. Kunya chaga moko koko ni bilio ya neno kunyamaza. Yeah, you turn good man to be bad man for your lover. Yeah, you wanna eat, I go give you kumkumba na ikasava. Mambo soft, una kipili, base ni chune, yote michili. Kula baga, nilete mbili, acha simata na shawa unekiri. Baby, you don't know.